Ayo, what up, calligraph, huku ni mazishi. Watoto wanaitaka crown, huku ni mtiti. Sunona woni, tuko live, maisha na muziki. Ukiona tuna, songwengwe ni kijiti, au vipi. Tulianza kama utani, seven, wengwa kwa wataki. Litakufa jitu baba, wendo wakanishtaki. Sisi kiswa oni, sura za umezeka wapi. We kunja dada zako, na wala kama mshkaki. Ligoma la masela, sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo, woyo yo yo. Ita kufa jitu.
God you for pressure.
Ita kufa jitu.
Asu God you for pressure.
Ita kufa jitu.
God you for pressure.
Likifa tunalizika, atulazage dam. Leo pata chimbika, mitungo zamzam.
But the past made a way that wanna get higher. Walo sema kawaida wanna ona higher. Cause I got money power in my bank accounts. Nyingine nazigawa, I don't know amount.
Chezo na yo cheza ni sumu kacheze ukuti.
Kacheze ukuti.
Kiona pagumu na chupa la parachuti.
Gomala masela sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo, woyo yo yo. Ita kufa jitu.
God you for pressure.
Ita kufa jitu.
Asu God you for pressure.
Mini ku A, B, mpaka Z. Kubonga bonga sana hizo mambo sfagili. Kumbu na waza utoke mgonge na nili. Mweza kone waza MTV na BET. Sunona scream cheese nava waka waka. Na wala the jean hoi nyaka nyaka. Si wachi kila truck na wabaka baka. You know I be killing them motherfuckers. Goma la masela sema yo yo. Na watoto kali sema yo yo. Watoto kama masha wako low yo. Ile woyo, woyo yo. Ita kufa jitu.
God you for pressure.
Ita kufa jitu.
Asu God you for pressure.
Ita kufa jitu.
God you for pressure.
Ita kufa jitu.
God you for pressure.
Aha! Rooftop ENT, baby!
Oh my God, it's better sound.